so bad me. Nitendi ya gujela. Now was a bella. One di boom. One dancing dombi yako. Kwa vule kama zulu. Kwa vume na bakulu. Izi busis. Sawe.